Tuanze na nyumba ya mabati, tuchome dondo chapati, omba nguo za kuenda party, yeah, yeah, yeah.
Usimaindi
mina wetu pange mikakati, vita ni kupoteza wakati, nomba tupatane katikati, yeah, yeah, yeah.
Usimaindi
tutabae nyele ya farasi ma, nguo utadunga ni Versace ma, nitabae gari utadrive bima. You not deserve. There's nothing better than this love. So how to like a let's leave up. Life forever by default. No way, no way, no way. Guided to a point, no way, no way, no way. Back in a mimi, back in a mimi. No way.
Kama ni mapenzi ushanipenda, basi mini take nini tena. Mini kiwa chini ukunilenga, tunapanda juna nijenga. Cheki vile mbali tunaenda, straight good loving agenda. Umenifunga pingu na surrender, nilalishe ndani be my jailer. Hela, zikithela, mfuko itoboke kuwa tailor. Hapana choma picha choma vela. Give me real love bila era. There's nothing better than this love. So how to like a let's live up. My forever by default.
No way, no way, no way. Kaya tu kwa no way.